qiyaarta sharafta leh way baaqadka telefoonka una kula hadalnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane madow Nuno Muhammad usugo ka sugan beledka Baydhabo wayna wal ka warsanay qarixii shalay ka dhii beledka Baydhabo oo dadka badan ka dhimadeen mudane wal ninka sheeg kortay walaal shalay ka dhii beledka Baydhabo
ciidan laab doran oo dad arkay waxaa la leeyahay qaybdaana diskaasito kadibdan shacaba iyo dad kamida dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya mustafa maalik kamal daario yaa kamida dad kamida kateriyogi may kale kamid ahaa hindibaano oo magaca kale baarlamaanka dadkiis iyo maaragtay wariyaal iyo maaragtay dad kale oo shacab ah may ka dhaawacmay rasmito siyaasadnimada dowladeedka oo runtii dimuqraadiyadda gobolka may dhaaros boqol kamid ah shaah xasan iyo tobna kaleeto wariyaal oo ilaa iyo lasiiray saddex wariya iyo dad kale oo maaragtay dhalinyaro iyo odayaalba ah balaha kadimadka heela saakiga wadmeyl arkay ulan doon shaqaysaayeen ilaa baa ka dhaawacmeen marka mayba waxii kiraayeen ambigaana ilaa umada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer koonfur galbeed iyo qoysaskii ehladii iyo dowladka koonfur galbeed dadkii aragtay kadimadii amuqa dhaawacmay ilaahay may ka tuulana ilaahay naxariiso gacan ka gar daran ka halgaraa dilin ilaahay ka jaasiya gacan ka dilin dhibaataas geysati marka marba ilaahay ka baryoga ka tuulana dhaawacna ilaahay caafiyo shacabka reer koonfur galbeedna way jisiyaane in aragtay dalan ka jeysadaan sidii aragtay nan daaweysaday ama lagtaa calafaday dadka dhibaata ay geysiyo isbitaalada jiifo mayba marka inaan ballan qaadane inaanu taasi oo maalinta baroodiga aan dhigna maydhaaroosdibaatadooda kadiirka ayaa dadka dhimadyoonkaba
mudane madaxweyne jira ilaa iyo hadda cid qirati qaraxii shalay beledkaas ka dhii
ilaa hadda cid qirati male laakiin waa un dad ilaahay ku qabsadaan ay jiifireen oo maaragtay ummadda masaakiinta ayaa dhamaayeen marka maaragtay runtii naxariis la'aane dhibaatada ajay jireen mayba ay jeeyaane iskaambaarayaane falkada xushnimada leh oo maaragtay layla kadeeyey iyo ajajeyshatii ambaarayaana marka ilaahayn habandhi ku doono waqtigii lagatado si aragtay nan horjeeya sharciga aragtay oo
dhugunsiyaal kaas oy baahayay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane madow Nuur Maxamed usugo ka sugan beledka Baydhabo.